Kupata we mdoli kwa ajili yangu Mungu amekushusha kitungu ndo ratha ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichuguni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu mwenye macho ya goroi rangi kama unaoga mafuta oh my, oh my. I don't lie.
Daddy's